yande joni tan min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodo on ñalle janko e kibaruji men hande en fedde hawjinde nangugol drogue leydi men Niger ɓe gaddi ɓe kolli himɓe nangaɓe ɗiɗon dow fille drogue o enda ko watta kiloji hembere capantati e jeetati won koɓe nangui sono hunɗo drogue ko ene téléphone oji ko heewi kañum e ceede laɗɗe ko watta ujuna capanɗe jeetati e nana ko ɗum laati rewɓe noga e joyi jiyaɓe syndicaji janguinoɓe leydi men Niger ka en ganna tindi e fam e dow fi ko darto toñangeji ko watte yaade e faljuji en nana ko ɗum laati kan yewtere men pinno hande studio kala ngu yara en to henna département mo Gaya nokku to ndiyan toɓo toɓolan kañum e ndiyam maayo no goni no dara fa bonna guesse maaro tawa to henna kañum woni yewtere men en pinno Sumana Amadou janganto habaruji fulfulde yerno mbirnomi koye kibaruji ni ko watto kiloji kilogramme hembre e capantati e jeetati huɗo drogue ko enna kañum wonko nangga e ceeɗi laɗɗe ujuna capanɗe jeetati kañum e fawar jondu kono téléphone oji kewɗi ɗum wonno ko fedde hawjinde nangugol drogue ele leydi men Niger nangui ɗo enɗa nder galle ñamele banguere gon endan ɗon duɓe mbi himɓe ɗiɗon won koɓe tawi tawda e hunde enɗa subaka won koɓe kolla yaade e hooreɓe leydi ɗum du ko naggam batte hollude fi o enɗa no wonno yara kaalodo inde policiɓe mbiyeteɗo fawar ñonin commissaire Moutari Habu o haalani bandi men tarnal Fouda Ahmed noye woni ko ɗum fu ɗum yaari
kiloji jarjaruji bonɗi ko wiite drogue hembre e capanɗe tati e jeetati ko nanga nder banguere Bukkoti sappo lewru utto wittiɗo caggal lewru muɓɓuru e wadde wiɗagol drogue on do itta kenana leyloore ƴuduka e ñamdu nder leydi gon limɓe jeeɓe drogue ɓe do fuu no leñol gotono koɓe ko ƴoyi drogue on fuu ɓe cuuɗanamana ley ɓaade maɓɓe ley banguere Bukkoti toɓe gaɗɗi gayɗe tati to drogue on suuɗete nder wiɗagol gaɗagol ngol téléphone oji keɓama kamɓe ɓuuɗi ujunaji lasoji nayyi ceede men CFA ko hani famede du Allah e wiɗagol gaɗagol ngol hisama darama ko waɗi drogue o ɗuuɗi gam wala ley guure ɗen sanne
sur le marché local
nonni ɓeydande himɓe sembe e wawde golle mumen yaade e soogueji hawjiɓe ndenagu hawta dukona fande himɓe hooreɓe dina e hokkoɓe habaruji dow fi jonde jaam kañum e fawari jondu konɗan ni jafodirol ɗum waɗaka to enɗam maradi gam batte famtinde himɓe dow fiji ɗina wonno yara ɗum waddi ko fawari jondu konɗan sédir kam wonno comité kawruɗo dina e leydi men Niger joɗo kala hakkunde mumen mo maradi kañum woni ko sigili ɗum nani ko fande mbiteɗo Alkasser Alpha Zazilatiɗo goto e fawari jondu wonɓe ley ONG SOS civisme o haalani bandi min Mohamed Mamman kor hawrinde
sey damene
ɗum du no wattude ɓe juuɗe mum tawa ley fi on soogueji kawjiɗi filla ndenago hokkoɓe habaruji ardiɓe dinaji paama gollal mu'en e ardagal nder ɓeydol sembinɗiɗde ndenago nimɓe ley gallure maradi heɓa pamral naata caka maɓɓe faamo hen noon fuu andita ɗume woni gollal mum e dow ko ardina e jiiɗamin du hokkoɓe habaruji no goodi nediji ko tawa ley golle hokkol habaruji fuu du ley wakkati rafi pamral ɓuri hokkoɓe habaruji no kaani famde du noyi tefirta habaruji eno kokkata ɗin ley wakkati
mum
rewɓe ko wattanoga e jeeyo golloɓe ley syndicaji janguinoɓe leydi men Niger keñan ɗo galle ñamey ɓe gandanam fam ɓeydinede ɗum kañum e sembinɗinde andal ɗum du dow fi ko darto toñangeji ko wawi heɓɓede har filla ko darto faljuji ko laatiri kono torro rewɓe san eley nokkuje to janguirdeji watte nder leydi meɗen Niger ɗo endam madan tiga hawa goto e maɓɓe latiɗo wari janggi fami nani ko famini fawari jondu konna bandi Moutar Hamadou ko ƴami o
les femmes roɓe kamɓe ɓuuri torrede ɗum waɗi fedde hawjine e jandeji indirtirane international de l'éducation woɗi aadi waɗango rewɓe tindinoji nder leyɗe duniyaru fuu gollawol min pirton ko e janguinoɓe gam dekkugo guite dow ko wonno waɗa nder janguirɗe kamɓen do ɓe gaɗa tindinoji min ƴeewa dabariji ɗi joɗɗinte gam heɓugo mosola dow torraji ɗi rewɓe kolleti no handi himɓe bayla jikkuji mum'en ko himɓe gattider ko'e maɓɓe ko hokkata ɓe laawol iɓe yana e maɓɓe ka jooɗi nder ko'e himɓe fayoti iɓe tete sembe sembe ɗum do no nder tawagal himɓe denne no handi ko'e himɓe pirte ko watta himɓe bayla jikkuji mu'en
noni sen dar hal filako dar to ndiyan ko no tobe leedi ni cher ene nyala de do ni dan duudi sanne dan torridu juude lewru juin du enda warde hande ne gonde de enda dun sabi leedi ndi enda ni tawama dum bonini sanne den ne ka warde sappo lewru utubi nade nogay ko hisa himbe chapan tato e tato wonko ndiyan dan wari noni himbe na biende cuudi ginan dan galleji ujuna jena ka e gonu ko chami himbe ujuna chapan yetto en jena yon ka e wonko tawa ka en du nokuji mu en fubbobbe ke e dabbaaji ujuna de kebe joy ka e gonu ko batle ndiyan dan yeeli kem tati hisa sami boni e ndiyan dan endan dun dubbe bi tobo go ko heewi dun endan ni burena bonude region mo maradi tawa tilaberi kanyum e doso noni fa hande le habaruji din tawa do filla ko darto ndiyan dan ni waddi ko do region mo doso ton endan wuro no wi e faane tombo beeri don endan himbe mudun bayri hedde yottowade gaya gam batte sodede kulle mudun en sabu lawol ko yarto be gayto en taji ko gol taji dun du waddi ko faane dun arga sadorma sanda yaade himbe wuro go endan be kalidu ko na sadorma ko be jidun endan wakal mo bandimi yejjama wibe fadal alunani ko be bi
wonda be rode kanga koyto
lawol mango non jehol tombo beeri yaade kurmuku lawol non jingol fondi tede sanne gam wakati fu ndi am wadi sayde on bi kodor ko on deni ni be jottake don a famta sa ko kodor ko di wonno don neddo fuudu naati no wadan bononda idun don tampina remobe amin sanne kodor ko pirtol mu murad ni won sendi am wala no wara amma ndi am dan wari kay feyinde nimbe hemre ngari no sato mu nyudo
dol calendar kay harodim bi sejina
ilgo gadima
menin kenji a chadal sanido lawongol de alla wadi lam leedi nonana be balde tammi e majju
hondaga
chimko no zama ato
ngonga labdo no gam yottake na ko wobbe bali ladde geredu tokkiroy dowtom dey sukabe ummatore bangere ne ngadi bawde mum fu kambe ngaddi boggon habbude e nokuje didi dem fu nimbe naati le ndiyam dam nonangi boggon gol nonni be gonbe bittinira nimbe
sibay kaboray darandi yadi
nonni wonti faar joni to enda agadez handal jumar sappo en lewru utto enda ni hawrinde go wadama gam batte halde do filla ko darto gollobe golle guri ton enda e ko guri gollente fu dum waddini ko faande biete do maylu mallan jibo lati do on account directeur dida bo kawje do filla ko darto lumaku e der nokkunde enda o holli wiide ke hunno ko lati be ngadan jodda kale gam batte be pama e do fi onno yara e sadar maji ko taw der mudu
l'objectif de ce
mana batu o woni hollude be juude mun tawa le fi gollal guri ben sigila burondirol wawde gollal guri yanange leede afrika ko watte le niger dum min kalda e mabbe do filla chadale tawade der mun den wadobe kulle guri ben yama do lube famude ko warobe soda ben ngidi jonka e dum don ni be kebirta wadirde kulle mabbe tawe jomun do fami kulle da watta ko heba sodede an kayni nokuje den fu mballitire se de far ko sabe to guri din hepte no mane farto wadobe gollal juude ko guri ben non
ke les artisans
non ni faari jondu konani hono wakati mo be ganno kambe du orgal mabbe himbe barkan sogeji français no da ballaga mudum do enda non faande noga jet leur jier batundu enda ender faari joni hore hudo nayorade funnage hedode leedi litako ton enda mali be bi ton enda himbe barkan be pelli himbe hewbe fellanobe wonbe ton enda be cankiti ciudi mudun en nonno du faande be bonni motere godon be kojidu kulle kewde ko be taydo enda ko lati ko be wonno gollira fu ko be taydo enda lawol gotongol holli wiide himbe barkan be ni be kali halaka enda nyande sappo di lewru uttu ko jabbi dun enda hecci kenyanno farfila ko ndarto nyaaw coronavirus leedi men Niger hisam himbe wina sappo e go e kemna e chapana jeet jeno e go o ka en goni ko fawar jondu kon ni jewana nyawngu endan nenne ilu nyawngu banguno warde joni leedi men Niger nenne sappo e tati lewru uttundu enna ko be ndari be tawi du hono himbe ujun e hemre e chapana jeego e go ka en ko tawda nyawngu endan de du fuddi warde joni chapana jeego e jeno woni ko mayi sappo e jeego woni ko wonno sawro ujune chapane jeddo jeego ka en goni ko sawri dadi koti guroji mudu en yerno ministere hawjine fawarjo cello bibe adama be andiniri ele andinorde faande be biidu kondan kenya denda himbe jerto won ko jeewa be fudube tawda ka hono coronavirus on enda assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore alla anne noy gontirdo harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
min kay ami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay filla mun no sadi senne ka o an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadornan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wala heberne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an loktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be ndaran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumato hunuko e hinardo enda ko kaamo sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
I anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du fa hande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du konan fa hande e goddum kam won to jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger
to yewtere men en pinnol hande de haltana hala maro demal maro en andi maro du kaw won tatabel korente leydi men Niger har fille ko darto ya jen nonni to en dan gayadu ko na maroje de hitande hikkandi angon an toba dan kany heewugol mayo no woni no adi faya bonna wadum jonno woni wakkere mo kalto en da bandimi yewdu e horejo kawjido fille ko darto hono gese deme maro de ko nandi e mudum biete do Abdourahmane Soule Ali o famini Fadel Alou bandimi o en dan no yara
Les pépinières ont été mises en place.
Abir Marondi, fuddi famawni himbe yaawube gonkay fuddi fe cingolo. Jonkay ko fuddi huldi dem woni yoole ndiyam to budde der balde bittide den. Amma miden baawi wiide ko yettore Allah palaji marode ndiyam fuddai nyaamude dum ginandam. Bana nyaamidu tobo ndiyam no wana damma yo non yartoda digiongol. Hebde gomnanti bawde fu wadama e beydude mangu digiongol kambe ombol gaide gadude e digiongol.
Se son promesse sur cette dig.
Dans
le département de Gayala.
Dans le département de Gayala, baka gese maro tawade nder dallol de ngala hen gese maro tawade badangala mayo de misali tara gayamo kesa sakonji gatawani kaina gatawani beri dene gure gatawani didi dem digiongol buri wadde gaide maude
un peu partout sur la dig
de noy no kuje commune moyelum kando fi mo wontiri
c'est pas des zones tellement inondées
don wana no kuje de ndiam nyamtano le wakati odo Bengatana na kamanari, tomati, windi bundu, poivron, gamna wodi, poivron, gateteto, leindungo. Ndene no kuje gese ninom, tawade nder dalo latide, nonai, junju, legere, kizamu, e angol made. Kampe no kuje didi gom, kandokai, tawakena na nder degu yelu, no kuto awa tirdini yoti dom, no wodi, kulal fuwala lemon.
Donc, ya ukine kitu.
Nume woni koli tojomo, yago eremobi.
Vraiment, le travail.
Sengonga, gollal yani hani gankangal watta ko be keba be joba cede ko hani yobede dun seni cede den yobirama no wodir fu cooperative won wadiran golle mun no haniri
cette cooperative peut être pérenne
nu hayege de gorudon hitane hikkade e dubi garoji
au cours de cette année 2020
der hitane ika dubu jinaji didi e nogay o komin jidi woni le ko ardibe hawju leedi dine ardini dun be bi do yaade dubu jinaji didi e nogay e didi leedi Niger maro ite take njanande wadde lemon kaden seni du yida dun lato ngonga saito cooperative uji din fu mojintina fondite fawoda no kuje tawade den do fu ngade palaje maro e fa hande palaje maro biadi no watte der commune tandadin ko mangumun ummata kona hectare uji ujinaji didi e keme jegom ko projet MCA wi no wadan dum lato ngonga
that in reality
e do don ko habrimi e fulfultili hande de sembe assalamu alaikum balenta jamwali
Studio Kalangu
Nyande fu ketine sigilaji Studio Kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy enen
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asawi alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten faada studio kalangu yadu leydi Niger